swane nenda bisengehla kimi ngilelele mke waswane nenda bisengehla kimi ngilelele mke waswane nenda bisengehla kimi umntana ubuasko umntana I'm not touching.